nelayisensi imibandela yatholakala online usebenza amanani ajwayelekile.
Right, makhlobo phambili ke nezinye zezindaba zethu njengalo ke isikhathi sikhomba ukuthi kemizuzu isingamashumi amabili nane ngemuva kehora le shumi nambili kwezisematheni izindaba. Ake sibheke nalo daba bekade ke siyesa kwethembisa ukuthi ke siyolucubungulisisa ke kabanzi olumalungana nanokhoxiswa ke kwezinyeke zezimoto zakwa Honda okumele ke ukuba ke zibuyele ke emuva ngenxa ke yokutholakala ke ukuthi kukhona ke ukungazange ke khanjiswe ke kahle ngenkathi ke zakhiwa. Mhlawumbe ke sizwe ke kuyona ke National Consumer Commission ukuze ke isicacisele ke kabanzi ngalokhu uphetho ntaba ngena ke ukukhulumela iNational Consumer Commission uqhumana ke nathi njengamanje ukuze kasinikeze ke incazelo ke ebanzi malungana ke nalolu daba. Phetho asibonge isikhathi sakho sikubingelele bese sikwamukela kwesemathele izindaba.
Asibonge bhuti Msane, siyabulela ngalento wena isinikeza lona seNational Consumer Commission.
Yeah, silandise kabanzi malungana ke nalokhu enikuthola ke kamuva. Siyazi uvalo luyashaya kakhulu mangabe ke kuthinta ke izinto ke ezimalungana ke nokudla kulokhu sikhuluma ke ngezimoto. Silandise kabanzi.
Kuncile bhuti wami, siNational Consumer Commission enye yama responsibilities wethu ukuthi sibheke ukuthi abathengi ingaba bathola ama products aphephile yini. Lapho i supplier ke ithola ukuthi i product abathe bay distributor aphephile, bane responsibility ukuthi batshele National Consumer Commission. Ingakho ke si NCC siya saxwayisa abathengi ukuthi inhlobo ezimbili zemoto i Honda kanye ne Enios Grenadier aziphephile, azibuyisele omuva. Lapho sikhuluma nge Civic 4 Door yakwa Honda, iCivic R5 Door kanye neCR-V5, abashayeli noma ama owners alezi moto azuzazi. UHonda usitshele ukuthi inkinga iphaya kwi gearbox warm wheels, lapho khona uma ushayela usithi ujika isteering sakho, kungaba khona umsindo ophuma kwi gearbox, noma mhlawumbe kubekho nje okunye okuthize lokuphumayo kubangela ukuthi i-steering wheel noma ukushayela kwakho kungaphephi. So i-Honda ke ithi abashayela abanalezi moto ezikhiqizwe ngo-2022 up until 2025 abazibuyisele emuva either kwi-dealership noma kwindawo lapho khona abathi basevisa amamoto lezi moto khona so that kuzoreplace la maparts. Esibili i-recall ithi i-Enios Grenadier mhlobo ezimbili futhi nalapha ise i-station wagon lena eshayelwa nje ithanda ubankudlwana kanye ne-light commercial noma singayibiza mhlawumbe i-truck encanyana nabo bathe ikhona inkinga lapho uma ungaphandle uvale isicapha usithi uyabuya uyavula futhi asisavuleki isicapha leso so nabo bayabanxusa nathi siyabanxusa ukuthi thatha imoto leyo uyibisele emuva lapho buyithenga khona SMG Enios naseKZN kanye Johannesburg kanye naseCape Town lapho khona bazothi ukuthi bareplace le problem ekwi-button le eyesicapha noma the door button.
Ya bungakana lomgozi obuba khona kakhulukazi ke mhlambe amangabe abathengi namanini ke balezi moto bengawulandeli ke wona lo myalelo nanokuvikeleka kwabo ngekathi ke lezi zimoto ke zisalungiswa bayanikezwa yini ke ukuthi ke kube khona abaqhubeka abakusebenzisa ngokulawula ke kwenu.
Uma ubheka i-Consumer Protection Act once kwabakho i-recall siye sixwayise usiye sithi kubathengi the fact that awukabi nenkinga usebenzisa le product akusho ukuthi awuzuba nayo i-problem noma inkinga. And the fact that abanye abantu bathe kuma service providers noma kuma manufacturers nayi inkinga ngale product kwaze kwa initiate i-recall kusho ukuthi leyo moto oyishayelayo ngalesi sikhathi if ikwi-recall IPP. Okwesibili bhugumisane sifuna ukuthi kumlalele ekhaya nama insurances now are aware ukuthi kunalama recall amabili announciwe by EMCC kanye nama suppliers should kubekho inkinga ushayela le moto after ku announce i recall you might not you know get insurance isenongakusize so in terms now ukuthi uma uthathe imoto yakho wayisa for ukuthi bayoyilungisa i supplier ine responsibility futhi ukuthi ayiqiniseke ukuthi ngesikhathi imoto ikubo bazokutshela ukuthi bazoyithatha for isikhathi esingakanani. Mhlawumbe bazothatha half a day banelungelo ukuthi bakuthathe bakuse kulonda umfuno uya kuyo. Abantu mhlawumbe athi chana bengizoshayela ngibheka eCape Town kule weekend and ngiyayidinga imoto, kumele a-arrange ne-supplier yakhe to say imoto yami ngoba nizoyithatha angifuni ushayela imoto engaphephile. Kufuneka ngibe se-KZN noma ngibe se-Cape Town, kumele ngenze njani? There has to be arrangement between a supplier kanye ne-consumer and so that ukwazi ukuthi uqhubeke ngomsebenzi wakho. But okubalulekile ukuthi once kwabakho i-recall, yeka ukuyisebenzisa leyo product imoto nani. Ngoba at times inkinga isinongaveli kuwe, wena umshayeli wayo ungayibona inkinga but uzo-affect other drivers. So kubalulekile ukuthi asiresponde kuma-recall afana nalana, sibuyisele imoto bayilungise, then uzokwazi ukuthi uqhubeke ngempilo yakho uphephe endleleni.
Phetho, mhlalo kuyintokozo njalo ukuthi ke sixoxisane-ke nayo kakhulukazi ngezindaba-ke ezithinta-ke bona abathengi kuleli-ke laseNingizimu Afrika. Sibonga kakhulu.
Siyabonga bhota.
Phetho Ntaba uvela-ke kwa-National Consumer Commission, njengalokho ebekade-ke sixoxisane-ke naye malungana-ke nokurecola-ke kwezinye-ke zezimoto zakwa Honda kumele ke zibeke sezibuyiselwe ke emumva ngenxa ke yokuthi khona ke ungazange ke khanjiswe ke kahle. Ubheki Mlambo emtuba uthi ke ubudedengu buningi eNingizimu Afrika ngalezi zimoto za